ariko intambara zo ntizishira ngaho mbwira ni gute ibikomere byashyira nushaka kwizera ucyo ureba muri mira inshuti ntacyo ufite ziguhinduka nka zombi uri ndyarya yuda ariko sinakwanga jambi ni byinshi tubeshywa ariko tugakoma yombi rubanda rugufi nta jambo duhora hasi ikorwa ry'ibisasu n'izi virus kuri bo ni business dukorerwa experiment banatins permanent iherezo ryacu twese rirazwi ni mu nda y'isi bityo gira neza wikendera utiteze indi imbere usakugana shonje usamukaburire nutambuka kuwakuye nawe usamwegure ntawumenye sho wasanga brata ari wowe utahiwe funga amatwi ntiwumve ibyaba bavuga politics media tv n'aya madini baragushuka
Everywhere I go, all I see so many crimes. And even if I ain't the one, I'll be paying the price. I miss the days in my hood when we play the dice. I fist it for hood with little girls and them on my day. There ain't no rapists and guns, see you the other day. A place full of smiles, ain't no more no casualties. They wanna bury me alive with more faculties. Ain't no more innocent G's been incarcerated. We been keeping it real since we separated. I heard you plan to beef with me, I took you like a brother. If you can see yourself in me, then there ain't no other. Mutani langize chizondi kano chikondi. Na manja ya manvela mushe when you hold me. Ni makonda polavu inochila makofi. Imamveka po mushe monga mwana na tofu.
I'm so tired of complaining. All I need is a hug. I'm so caught up and I'm faded.